CK Music Promos.com.
Uptown Beats Official.
A daddy. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
It's me, have a question for you.
Zifuse ni bandani banzako yue. Ni wangati bankalako bintu vika kufuta yue. Oh, yu siwa tukonda. Ni mafupa tule tafu yo siwa kukonda siwa kukonda kumbuka mano ni mafupa tule tafu ni bangati banza tu bangati tandize chenwini ni angati manamba yanga yankipe kusalila kabili. Peleka pa social media. Most of our friends ni ma cloud chasers. Oh yeah. Wauza mzako problem yako. Mazo chipanda chonse chikamba paliweo. Langa ni sisa seko yako. Waka panga miti ni wakamba paliwe. Sikuza hiva ndani wanzako yue. Iwangati banka lako vitu vika kufuta yue. Siwa kukonda iwe oh, oh. Kumbuka mano ni mafupa tule tafu iyo siwa kukonda siwa kukonda kumbuka mano ni mafupa tule tafu.
Watch out them clap for you when you get a little success. Them put up a show and say them happy for you. Deep down the place. Akakuna na chintu chapwino paka chabe chinkale chak. Nika sopwanje yako na tupiri ya kwa wishing asembe yenze yake. Wauza mzako problem yako. Mazo chipanda chonse chikamba paliweo. Langa ni sisa seko yako. Waka panga miti ni wakamba paliwe. Sikuse ni bandani wanzako yue. Iwangati banga lako vitu vika kufuta yue. Oh, yu siwa kukonda yue. Oh, oh, kumbuka mano ni mafupa. Yu siwa kukonda.